Remember where you got it from. Stop your music published.
Single mining. The grass got glow. Beat to the eye.
Ultimate Vibes Music.
Gawai ma ulejo. Ubaku ya mkushana. Na makero ya nafai kamu pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
One way chabi, olo mwishina upwa landlord kabi. If you are so getting shali, kukula likolo niweze mbabi. Shose ngubo nyunyu, nishine fibyongo mena nyumu. Gana kwi mwambu lendo baka fyoku pupuluka. Living my life kwa tipulu. Yabu imakana imakanawe, ama wilo panko loko. Shapu no tatule kokola, mula letea no toloto. Teleli telelizo, Einstein no ine mainizo. Chali temo kwangalina mumamina. Chinda chimutala cha vivo.
Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafaika mpepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Gawaima ulejo. Bula penya bula pere na mashoko. Kukupanga panga kuba fenga zoko. Tuko na ufwala kona soko. Waibada washa panse wa munonko. Nona no kuyo kuingila fechonsiomu. Uru shingwa kulu kila mamu inyomu. Naka safety ni P1 kuyukomu. Mameza nyumbu mwine mudi kijomu. Kuchipanga kwa bize town fako laka. Nefisini nalipumpa na ena maka. Ubabu loku pishka mnore joka.
Gawaima ulejo.
Ubaku ya mkushana. Na makero ya nafai kamu pepi. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepio mchipi.
Tumubike mchipi.
Let's
mchipi.
Gawaima uri ndu apa. Na makino ya nafwaika mpepi apa. Njebele kwa na kabiuti ya kukesi apa. Nitibunzi ya bolesi apa. Skama noma kumufunya mu mchipi. Ama kelo kuwa keta na ngurepe. Nino nafaiti kuleba fiyama sip sip. Ama kelo vale fwaika mchip chip. Fia son chifula fula teka seka fe. Nani kuwa tempia son kora kora fe. Bikira po mano tujo ine mukamba. Ama swagi tukulangi.
Gawaima ulejo.
Ubaku ya mkushana. Na makero ya nafai kamu pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Gawaima ulejo. Ubaku ya mkushana. Na makero ya nafai kamu pepi. Musende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Heyo Zenga Mine. The Grass Gout Low. Dima Nasia. Super Zayonde. Mako. Shimada. Copa La Visa. Young Smooth na Snapchat. Was it one?
Oh, yes, I'm saying the word.
Yeah, but cool.
He doesn't get much better than this, than this. And you T-Rex, put them up with them tricks and bits. Fire upon Babylon, John.
Ultimate Vibes Music.
Come on, let's get down.
Remember where you got it from. Zambian Music Published, that would see old.